Nataka nishangaze dunia, ngoma icheze mwali wangu wewe Wema. Nataka nishangaze dunia, ngoma icheze mwali wangu wewe Wema dodo, Wema dodo dansa, Wema dodo, Wema wangu we Wema dodo, Wema dodo dansa, Wema dodo, Wema wangu we Na kuahidi mazuri, ukifunga ndoa na mimi sitotaka uishi bongo. Na kuahidi mazuri, ukifunga ndoa na mimi sitotaka uishi bongo. Bongo maneno, uongo uongo, wataleta mikosi, lazizi wangu we. Wanasema basi chakacha, moyo kamata, baby dance, Wema wangu we. Wanasema basi chakacha, moyo kamata, baby dance, Wema wangu we. Nataka nishangaze dunia, ngoma ichezo mwali wangu wewe Wema. Nataka nishangaze dunia, ngoma ichezo mwali wangu wewe Wema dodo, Wema dodo dansa, Wema dodo, Wema wangu we. Wema dodo, Wema dodo dansa, Wema dodo, Wema wangu we. Ntatunga kitabu cha story, hata tukifa kesho tukumbukwe na wasomi. Ntatunga kitabu cha story, hata tukifa kesho tukumbukwe na wasomi. Wema ni matusi kuitazari, mimi kwa na we imeandikwa na Manani. Wema ni matusi kuitazari, mimi kwa na we imeandikwa na Manani. Wema kio, acha wajione wao, Wema mfano wa kuigwa na wazuri. Mtoto dodo, mtoto sheplao, mtoto mkali kama tausi ndege mzuri. Sakata, 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 sakata. Ale mama, sakata, 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 dance. Nataka nishangaze dunia,
shangaze
mama, icheze mwali wangu wewe Wema. Nataka nishangaze dunia, ngoma icheze mwali wangu wewe Wema. Wema dodo dansa, Wema dodo, Wema wangu we. Wema dodo, Wema dodo dansa, Wema dodo, Wema wangu we. Sitokutenda kama Diamond,
matukani maseme, Wema mama seme, matukani.
Kwanza jana twende
kuspendi, matukani maseme,
Wema mama,
matukani maseme.
Nazo boy on the mix.
Best in that summer, that memory.
PDD is rapper.